Bade basabiddwa bulijjo okulambikanga abaana baabwe obulungi, olwo nno kibayamba okubeera abamalirivu n'okubeera n'omukululo omutuufu naddala mu biseera bino eby'oluwummula. Abaana basobole okudda ku masomero olusoma bwe lunaaba luggiddwako akawuuwo olulala ng'empisa bakyazirina, kosa n'ebyo bye bayize naddala ku ludda olw'okukakkalabya. Okusaba kuno kukoleddwa omutandisi w'essomero lya Sanditon Junior School lisangibwa w'obulenzi mu disitulikiti ey'e Luweero, ono ye Haruna Bikwase. Wabadde akwasa abazadde alipoota ez'abayizi ez'oluwummula oba ttaamu esooka mu mwaka guno, wabula nga weetuukidde olunaku olwaleero wakyaliwo okutya okw'amaanyi olw'engeri y'omuwendo ogw'abaana babuzibwawo buli lukya ne gugenda gweyongera. Lwanga Musa omusasi waffe abaddewo.
Haruna Bikwase asinzidde wano n'asaba abazadde okwetooloola disitulikiti y'e Luweero okufaayo ennyo okulaba nga basobola okulabirira abaana baabwe, babayigiriza emirimu gye bakola, ekyo nga kyakubayamba okubeera nga bali mu mbeera bwe banaatuukira okudda mu masomero nga bakyali bulungi.
Nkimanyi amasomero gonna oba government oba private schools oba government schools gonna gali mu kuwummula oba bawummudde oba bagenda kuwummula. Mbadde mbasaba feeyo nnyo ku baana baffe abalungi bano betusomesa betuteekamu akasente, abaana tubateereddemu ddala akasente. Mbadde mbasaba mwebale nnyo, mwebale kusomesa baana, mwebale kwagala baana b'eggwanga. Naye mbadde mbasaba nga bwe tugenda mu holiday abaana mubafeeko nnyo, abaana mubalabirire naddala abaana abawala. Abaana abawala bali mu holiday, abaana abawala muyina obatunuliza erise George ennyo. N'abaana abalenzi muzadde munnange
akalaatidde abazadde okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakendeeza obudde abaana bwe bamala ku masimu, n'ategeeza nti emikuto gye mubikkulira wala mizibu nnyo era gisobola okuviirako abaana bano okwonooneka kubanga ebiyita ku social media tewali n'omu asobola kubifuga. Era nga wano kwe kubawa amagezi abazadde beesonyire ddala abaana okubawa amasimu gaabwe.
Nnyabo mbasaba mwebeereremu ng'enjogera y'ennaku zino, mwebeereremu abaana tebasobola kukozesa social media. Social media zino ziyina ebirungi n'ebibi, ate naddala Uganda yaffe nga bwe mugimanyi abazadde abasinga tetumanyi kukozesa social media. Abaana tubaleka bulesi ne babeera okwo ne balaba kino ne balaba kiri, abaana mubajjeeko amasimu at least mubaweeyo olunaku lumu lwokka mu wiiki okubeera ku ki, okubeera ku masimu.